Gazo. Yo.
Produce Haga.
Kila siku mimi na kudanza. Kila kitu nafanya weni wangu. Nitakupa mapenzi yangu yote.
Baby,
mimi na kupenda, na kupenda. Nataka ukuwe wangu. Mimi na kudanza. Baby, ukuwe wangu baby. Mimi na kupenda, na kupenda. Nataka ukuwe wangu. Mimi na kudanza. Baby, ukuwe wangu baby. Na soko kula banga mami.
Yata miegonja.
Nendio kane kula basu. Kesa kukukamba na yate ngandi kubude. Konzi, nulibalo munga kati katwe kuteko. Baby, senawe, mimi na kupenda, na kupenda. Nataka ukuwe wangu, mimi na kudanza. Baby, ukuwe wangu, baby. Mimi na kupenda, na kupenda. Nataka ukuwe wangu, mimi na kudanza. Baby, ukuwe wangu, baby.
Every time that I look into your face,
oh, yeah, yeah.
I feel like no one I can love than you, than you.
Just that time, babe, I saw you always in my mind, in my mind. Got some kind of warm one, no, in my mind.
Kuso visa siri kweka na you,
my baby. Mimi na kupenda, na kupenda. Nataka ukuwe wangu, mimi na kudanza. Mimi na kupenda, na kupenda. Nataka ukuwe wangu, mimi na kudanza. Baby, ukuwe wangu, baby.
Na soko kula banga mami, yantumie konja, baby. Enyo kane nkula basuiti. Yeah, gesa kukukamba na yate ngandi kubude. Nakupenda, nakupenda. Nataka ukuwe wangu, mimi nakudanza. Baby, ukuwe wangu, baby. Mimi nakupenda, nakupenda. Nataka ukuwe wangu, mimi nakudanza. Baby, ukuwe wangu, baby. Mimi nakupenda, nakupenda. Nataka ukuwe wangu, mimi nakudanza. Baby, ukuwe wangu, baby. Mimi nakupenda, nakupenda. Nataka ukuwe wangu.
Sign out.